bashayeli banshela mani nilaqome nini sube sikhona ethini wena mabashayeli banshela mani nilaqome nini sube sikhona ethini mabashayeli bashela mani nibaqonye sube sikhona ethini kunila pumshayele funa koni namba yomuntu
wandla wandla
wena wamnia
Kunila pumshayele funa konina.